Sibio
kuwa makini na maneno yao. Wengi wapendi uwe na mimi, uwe na mimi, yeah. Tushike vyetu washike vya kwao. Kuchangamana usiamini, usiamini, yeah. Na ukiwa nami jawana amani, lala kifuani hii dunia, yeah. Me girl, you sweeter than them. Kile chopa kina weka ndani. Kurudi single, no, no, sweet man. Nime na so linko, girl. The way you want me, keep that you want.
You my sweet melody, baby, you my.
Na kuwangidi itacha na utoto.